بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولفظي إني أنا قامدي شركة جرا إذا أنت لها كجدي مذاهدي يقولها بتبادد أنينا دينك يكسيك بفدي هدي إلهي أرى أنت بعدم هرت والكو هذا لي دلني يردي حق دهر هذا الكهيري walku hadalay meel reey land awoodi oo hadan usulli hira wa marka anku horeeyti inay nagada doonto umalee adaalad darada walaa ku jiro koofur galbeed meelo la raa adaalad darada ku jirto kumadeed marka meelan ma inay isbedelay anta meel jasiirad yar oo ad umaleeyas inay umad kale la ka beere la fado hay inay ataya ya umaleeyana ana wali antaas ku duwana meel bay daba inina iska hinjibo malkooy koro malka dahow koro malka hadal koro inay la ara way baan aragaan arin oo 8 fall human waana dad bilidka ku usub inay iyaga malaya dadka saas araw maahayna dadkii hore roog jiray oo haada fadna dadka motor junk faa oo jeeri la kashida uma dadka dad arada degan qabiil oo dalku walka le talada walka le waay ma adad haddu usbo xamar ee meelahan oo galeen ee mushteeda Nairobi ee dadku kooyo wan maleemaheen dadkii bay dhaba deganaada jiray lan riwum ee madahwaas ara korma jira hadana wali in sheegane un wadankan konton sani jarne kolkon jeeriyalkan leey ka dagaalmaan hoob dagaal aw sharif dagaal ham lugu siibidina hadayna wal in is adeeyay wal is dagaalme laakin un dadkan in nabad ka nooladan xurnama ka nooladan oo lambo wali usufada uu sheego oo xaqliin araga laakiin wali usufada uu sheego markii leey wal toosan leeylanka inuu usu sheego ku filadaanoon dadka inuu wal toosan la sheego anta hukoomu ku jira bataatan boo walba ku jiraan ba wal ku jira mal aragow marka hadii haani kan humaadeen haani kale umad kale suubsada fadiina muku dowaas la arfadi taas haaji mustafa ku hadalay ma eray bakin ogaynise un ka seenay wal ogaay riwunka geeki bakin muku dow ku hortaan malna arnoon kan unu umad kor ku saarnay adaalad darada inta ku dhidina aw aha unu markii sheekhu sidii adakii sheegnay soo ku feeyla dad kale ka sheenaan hoob ilaahay ada sidii ki sheegnay adiba og folb wal hadal leen isku nagada u majartay oo riwun ka kuta kooragna liindaha ugu korna lankii haana sheega riwun ku bahi mariflu ku bahi yameel ka sheegnay hadda si adakii sheegnay adiba ogdo adii hooba adiba haranka kooyti marka lan harangnamka kooyin hada wali lu ku faday walka dowo hay marka una eelaynama in sheegana una jangafay miihiini dadno nool oo bay dhaba ka dagaalama jiray la ka gorodow aanka e waayna dad adigeek in una ninnaga bay dhaw muka dowo kordaan wal usub waay marka way in sheegay bay dhaba riwunga leh Soomaaliya leh riwunga leh lan alla lan kibo wanaag wada wali isfada ka sheego kor hatta iyo iska dhaaf amhaara hatta mareebo kor marka ada afayn wal sheegay afayn ma abgordaano bun hada dhignay lan un hor aragnay magi lankii uu horti un ogaano ya ku hadalana kaas wali ma aray muusu suudiya haddu kor ibid ma nimba masnaag buu ayari hadii naag tahana reerkeeda hadhagato hadu nin yahayna meeshu ka imaaday ha aadiyari marka ugeek mu way baa una lanki intu wal kale dadkan deegaanka degan kumad mal dhawo ma rakor way unu bishalay mal narne wal un haan ishalay wadni kuun lambina aadan ay wada ma bajar korob marka haan asbanan in arna amado u kortan wali haddana in un wal saxno diyaaran ana waana taasana weelana langna malku lo talada taas wala hata Ethiopian shoo indiidi korn bay dhaw malka talada lamba man arkor ilaan walku shal guuru kor idlaleen agada kortuma markii raad wa billahi tawfiq aan doogna intaan